Ngoba nathi le mpilo sayikhetha uNkulunkulu sifake space.